me arrow boy.
It's a demon, it's a game.
Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipom kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiusukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma. Damu, ooh yeah. Godo, 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 godo. Ona na na na. Usinicheze godo. Nimechora tatu, zako tatu. Ooh yeah. Cause you are one in a million. Baby usi change kaka million. My melody with a sweet tone. Ooh yeah, ooh yeah. Mambo ya fitina weka kando. Me and you we are perfect match. Zikifungwa zangu njia unafungua njia.